kituk na chali, nisemi ni na wali. Napan kicheza, mbele kwa madhali. Mukumbuka ya kali, kitukano na wali. Jana siko, sasa nishima zake. Nikipata nikose, nashukuru Mungu kwa yote. Na in case ni omoke, nashukuru Mungu kwa yote. I don't know who better leader, ni Mungu tu ndiye alijua. I could not tell who's a leader, ni Mungu tu ndiye alijua. I don't know who's better leader, ni Mungu tu ndiye alijua. I could not tell who's a leader, ni Mungu tu ndiye alijua.
Records.